amafya 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 nomba nomba aha Mushile Ama 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 Iwe bono umbo kumuchetekela
Umba
Uweshe
Umba
Kuchetekelo
Aha
Amafya yobe kakutafirwa
Usha muno nina suvilwa nino nonga wasambi pamumana Na Yesu Panuma Ama bimbi na emano wato wile vule vunda Awasambi watalente nshiwa Pamulandu nesuvilwe linono Nangola linewa nina Yesu mupepi lelwe mitima ya boyari no mwenso Nomba panuma Yesu natalali kaipusha wa sambi pavusu mino wawo Jiri atari tilangirilo ukutila nove wila tuishika Ilyo wapwana na mumafya ngaya umuita Yesu eka lubula Mumalwele eshinganga na mumafya yove wakuchateke na Yesu fye
Tafirwa
awe na kanya
Yesu
Mushila mafya yove
Mushila mafya yove
Amafya yove Amafya yove Nomba Nomba Tafirilwe tafirwa Tafirilwe tafirwa Yesu Mushile
Mushila mafya yove
Mushile Amafya yove Nomba, nomba, kakuchafirwa
Itanda mubenshi wa mafya Uyo ukuikete Uo kuboko kwa kwa Yesu Teti kusobolole Ushe miunga shama sansonshi Ishi kutabilile Esho Yesu wenga firwa kwendamu Uyo washifuele Sansule shiwi Mwite mwana Davidi Uyo waluilile Samusoni na Davidi Ebwa luila bala sefya Ebwa sowa tababwela Viva ndanshi, barua nishi Tangisha Yesu pantanshi Bantuwela
Tafirwa
Yesu
Tafirwa
Yesu
Ushila mafya yome na kashitoku
Tibike muminwe ya kwe Tibike muminwe ya kwe Ala bombe la po Ala bombe la po
Awe na kanya
Yesu tafirirwe
Mushila mafya yove
Mushila mafya yove
Amafya yove Amafya yove Nomba Nomba
Amafya yove kakutafirwa Tafirwa Uyu Yesu tafirirwe Mushila mafya yove na kashitoku
Mushile
Mushila mafya yove
Mushile
Kutabombele po
Amafya yove
Iwe bono umbo kumuchetekela
Nomba Nomba
Kuchetekelo
Amafya yove Kakuchafirwa
AdventMusicPlus.com